sababu ya uwepo kando yako we mtoto my desire we ni pedawa mima utu disijelewi oh my god shidani nimekulea mizini shidani baby uko moyoni wewewe nakupenda we nakutaka sababu ya upendo Bili bili baby Vindi mchuvi ya kunyuniza Yanyu uroda kupitiliza Nimeumaliza mwendo Kiukweli Napendwa Nachanganya Na haya mara Shidani Nimekulea bizini Shidani Baby uko moyoni
Mama, swear. taki hata nani. Kanifunza ukunati mama. Mdoto we ni vitima. Kani umeme we.
Chaguo langu ni wewe tu. Can I call you baby love? Oh, baby love.
Can I call you baby love?
Chaguo langu ni wewe tu.
Can I call you baby love? Oh, baby love.
Oh baby, oh baby. Let me play all your favorite songs. Oh baby, oh baby. Na unipake kama koloni.
Semini ushani weka moyo. Baby, baby. Ooh, baby.
I'm gonna marry you, ma. Marry you, ma. I'm gonna marry you, ma. Marry you, ma.
I'm gonna marry you, ma. Marry you, ma. I'm gonna marry you, ma. Marry you, ma. Tabani nimeosada ya rabi sieni.
Bado unanijia. kwenye baridi unikumbate, dimbwi la mapenzi tuwe wote, upweke mwenzako naofia, nipeti nipate tulia, navyokupenda usinichoke, kama basi kufa tuwe wote, mziki dondani naofia, nipeti nipate tulia.
I'm falling in love. I'm falling in love. Oh yeah, 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 yeah. Oh, I'm falling in love. I'm falling in love. Oh, me na ewe.
Ai weki angaza maboma sika, unia hit baby tutafika. Oh mimi na wewe, oh mimi na wewe. Iwe raha mapata shika, kwenye mabonde na katharika. Oh mimi na wewe, oh mimi na wewe. Aka mume roga, basongeza tena, ipakawe mazima. Oh mazima, na vyo kupendo sinichoke, kama basi kufa tuwe wote, ziki dondani na afya, ipeti nipate tulia. Oh yeah, 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 yeah.
Oh, I'm falling in love.
Mwezako zikianza story za mapenzi, mfano wa kwanza ni wewe, hadi marafiki zangu wananicheka. Na ukumbuka ushenzi tunofanyaga mimi nawe, mwendako mimi najionea vibwenga. Wakisema maneno ni bure, mananyani alionagi kundule, wanachotaka tuachane usurule, watu cheke kiko wapi, ujana una mengi na mengine na mimi nimefanya, siwezi danganya nishamaliza, kila lompaga moyo autunze, basa liugawanya, ona nilihanya ikaniumiza. Tabaki na nani, ukibaki tondoka na nani, siwezi pike yangu. Mama ukiongeza nitajinene pea, unavunigombeza na kuona unakea. Iti ya tujapendeza, wanatufokea, mia don't care, donisha kolea. Kipofu nishaona mwezi, vurugu vurugu siwezi, leo sinza kesho kinyerezi. Paramezi ujana una mengi na mengine na mimi nimefanya, siwezi danganya nishamaliza, kila lompaga moyo autunze, basa liugawanya, ona nilihanya ikaniumiza.
Thank you. nikamate simbo wake. Baby let me be romantic, hatujali, we don't mind them. Navuta picha, ulivyo ticha, mambo joro joro, mama bonita, bure momo. Nakuja, baby nakuja, allow me, baby nakuja, nakuja, baby nakuja, allow me, baby nakuja. Kama jali, bie, wako nyanga nyanga, uodari utafanya nilie, wakini nyanga nyanga. Nakuja, baby nakuja, allow me, baby nakuja.
Toke hata mara moja, akili ni mwangu, o mara moja. Ninayopitia ni kama umeniroga, haya mapenzi yamenipa gonjwa. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota. Nitakwambia how I feel, how I feel. Nitasema mimi, how I feel. Nitasema mimi.
You can contact DJ Cisse on 0705 018 912 0705 018 912.
Na vitu vyako vinachanganya, oh, unigusapo kuisha mwenzio, oh. You are magneto na nivuta hapo, tanitoa roho. Jamani, unanikosha, unaniwasha, unalia pa moyo wangu. Unanikosha, unaniwasha, unalia pa. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota. Hii dunia nimempenda mmoja, hizi hisia nitakwambia.
Zingine love, love's your enough, just to keep the woman, special woman. Sa zingine love, love's your enough, just to keep a woman, yeah, yeah. Ila nimejaribu yote, ili nikuitishe, penzi nisifiche. Jaribu yote ili nikuridhishe, nikuridhishe. Baby, you should let me love, love you. You should let me love, love you. I know I can be the one to. Baby, you should let me love.
Nataka unipate, baby. Ukisha timiza tendo, utashika njia uniache, baby. Nikianza kukupenda, unipige chenga. Unavunja ulipojenga, naijua yu naanzaga vizuri, ila ukilamba bakuli.
This DJ is on chini umwambie mwenzake nisijiwezi. Tendo kunifanya nikapona, wana wa mwenzie aya maradhi ya mapenzi. Anaposhika kipa atasipa oni, sometimes I feel kanikope boni, akitapa ngoni ule miziki oni. Shitani on yalla yalla, baby minapenda wa huyu mtoto, mashallah mashallah.
My love, imani nilonayo ilitengenezwa nawe. anguka ukaniokota ukanipangusa. Upendo tolo nao umetengenezwa na mimi na wewe. Hapo nyuma lituangusha tukanyanyuka.
If you feel love, na waonyesha ni bebe mazima. Kwanza kumlevi, of this love. Na yumba yumba ni kama ndezi. Ringa ringa tamba baby, sikando alipigwe debe. Wapambe wacheze, wapambe wacheze. Na nikilewa ni bebe ni gege. Kwenye dimba nitame nicheze. Nisimame dede, nisimame dede.
Tabia ya unyagoni kafundwa kwa makungwi somo ye. Mahaba kaya jazando yanani mwagikia ya. Natamani nimtaja tajina ila naficha naficha. Naifanya siri yangu kina fulani. Wale wakusigina kaleta mapicha mapicha. Akaturuka nege wangu. Simrefu simufupi, simweupe simweusi. Rangi yake ni ya kati kati. Kasema kwangu wa furukuti. Kwingine na ukompa nuksi. Mini wake milele anyaki. No mana nampenda mpenda. Kijana moja amenifika kwaro. Makopa kopa
kopa.
Nampenda mpenda. Kijana mmoja ila kumtajao na ugopa ugopa. Kwa jina na muifati sije kuninyakulia. Kipenzi changu jamani kaja kuniharibia. Penzi likawa mashakani. Mwenzenu
ameachika ainifiki mikosi Mola ndo mpati
nyongo mtazi tabi
mchomwe jua la uchosi kesheni kunjaki wenzenu kila kukicha kabla kupewa misosi masaji masaji
nakoa
kasiri yani hata tukipost hata kini mtagi eh. Simtu wa magazeti wala peji za udaku ilokae mjue hata kitaki eh. Mambo yake siri nyeti pole ni washa kunaku wala msiki sumue kumsati zaki nampenda mpenda
nani
kijana mmoja
nani
amenifika kwa roho mako pako pa
kopa
nampenda mpenda
nani
kijana mmoja
nani
ila kumtaja o na ugopa ugopa kwa jina na muhifadhi Sige kuninyangunia Kipenzi changu jamani Kaja kuniharibia Sezi likawa mashakani
Sito lipanda miti Hivoli tayari Jua lisituchome Siwezi kusaliti Kukwacha wende mbali Sitetereki Shetani anikome Nakupenda wewe tu mahabuba Tukendane, kendane kama ruba Oh la la Tulilinde zaidi letu hupa Tufurahi japo atuna fuba Oh, aya, aya,
aya,
aya, we,
aya,
aya,
aya, aya, aya,
nishike kidogo,
aya, aya,
kidogo,
aya,
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 aya, aya, aya,
Sijawahi ona before Hai before Kama yeye Nikishikwa na hamu Sipati shida ya kumwita njo Simwiti no Aja mwenyewe Nampa uroda Paka maji ya naitamna Tamtam kama soda Kimeumbana chuma kwa chuma Akianza kwa shoulder Anafuta mbele na nyuma Yani roga Kamari amesha nipuna Nakupenda wewe tu mahabuba Tukendane, kendane kama ruba Oh la la Tulilinde zaidi letu hupa Tufura hija kwa tunafuba Oh aya aya
Baby, yeah.
We have fun, mbona wataomba popopo. My ex watalala kama popo. Ume summarize, ume fetishize. Tell me anything that man can do. Say it loud, baby, yes I do. Uta realize, good man never lies. Kama ni mali tuta spendi. You a designer, you like Fendi. Would you be my lover? Would you be my destiny?
I can give you my baby.
I like the way you touch me. I like the way you want me. Yeah, yeah. Nisha for me love. When's I call me love? Would you marry me?
Sana macho ya kutaka video kwa sata mda ukipata nita fry niki kwa na mwana data. You're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaunipa misi kinai. Ooh, angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaunipa misi kinai. I miss you. Utani wako na michezo unikosha. Fanya rudi poki unanitesha baby. Wepo wako kwangu unanitosha. Baby, do you miss me? Yeah. Au mimi, baby, ukumisi daily. Yeah. Daily, daily, I'm so crazy. Yeah. For love I'm crazy. Baby, nakumisi daily. Yeah. Daily, daily, I'm my end, I'm my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo my dear. Unaunipa misi kinai. Ooh, end of my
kinai. Ai kweli baby nipetu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu. Na ukinikumbatia moyo unadunda pu.
Siwezi kukutoa machozi maana mimi sio kitungu. Kila siku kwetu siku kuu. Valentine sio issue kwetu. Si ni siku tu. Najua unapenda zawadi majifti. Na ndo maana wewe ukaje kufixi. Iwe shida ya mavazi, chakula na marazi. Sometimes niko rush niji risky. Nacho bra tanki kosa na nume kwa Mungu. Wapo walo waini tosa kisa sina fungu. Nakumbuka long time limekuwa hard time. Kabla udani toa kwa ukungu. Usha miwa maneno shazi. Ushaambiwa mimi sina hati. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelwa mapenzi na bado kanihitaji. Ushaambiwa maneno shazi. Ushaambiwa mimi sina hati. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelwa mapenzi na bado
kanihitaji. Love kweli baby nipe tu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu. Na ukinikumbatia ya moyo unadunda po. Ah, unadunda po, 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 po. Oh, unadunda po, 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 po. Wa unadunda po, po, po.
spin na ukivaa unapendeza. Timu isha kwa minti ya guwa na ambo tayocheza. Macho kitu kouzi yani kama unakonyeza. Spending money for your love kwa kuna wekeza. Zuzu zuzu usha nizuzua. Chakuvisha vyeo na kuna taka ya kufua. Na kitu sichojua. Hata kisemo na jiuza. Wambie mindo nae kununua.
Usha ambiwa maneno shazi. Usha ambiwa misina hazi. Uka ambiwa mimi jambazi. Tapelo wa mapenzi na badu kanihitaji. Ushaambiwa maneno shazi. Ushaambiwa misina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelo wa mapenzi na badu
kanihitaji. Ayili penzi la ukweli baby nipe tu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa
mizi.
Kwenye chati wa jinga unawomiza ro. Waizo Gucci Versace I'm gonna be Casano. Casano, Casano, Casano. You're so petty
Pamela.
Wanana requesti unapishana now I know
Pamela.
Wengine viboko wa uni ya wapi show
Pamela.
Chachanduli nipa sasa I want to know. Sasa I want to know. Sasa I want to know. Natufanyi siri kwa siri, siri kwa siri. Natufanyi chini kwa chini, chini kwa chini. Natufanyi siri kwa siri, siri kwa siri. Natufanyi chini kwa chini, chini kwa chini. Now you know.
Nie dane kwe.
wendete Tohe panelie Tumonie nituedaine Adu anyu Nao matweke aitu Totoranie Tatua natua mahada Wendo aku Uhe agikeno Todo newe Goro ya
Bado najuliza Hivi ni kweli ama tunaigiza Moyo mezama kwake bila yeye Shezi toboa Mindo fundi wa raha zake Na twanga na kukoboa Alinikumbatia Mkono wa kushoto kwenye gia Zikanipanda hisia Na nilipo chuchumia Maji yakatoka ameloa Ameloa, ameloa na mvua Ameloa, ameloa Amenyeshewa na mvua Mtoto ameloa, ameloa Ameloa na mvua Ameloa, ameloa Amenyeshewa na mvua Mwenye chupa ndo mana natamba Mwenye papara pupa na wona wa shamba
Yonka mwana uwenye kuileja kuno Wajajikutile mwana uliduvali pamba ukakulamba Liduvali pamba ukakulamba
Moyo mezama kwake bila yeye shwezi toboa Mindo fundi wa raha zake na twanga na kukoboa
Alinikumbatia Mkono wa kushoto kunigia Zikanipanda hisia Na nilipo chuchumia Maji yakatoka ameloa
Ameloa, ameloa na mvua Ameloa, ameloa Amenyeshewa na mvua Mtoto ameloa Ameloa, ameloa na mvua Ameloa, ameloa Amenyeshewa na mvua
Ameniweka kwenye chumba ndo maana natamba Awo vijana Wenye papara popa na wona wa shamba Tetu wangu na ndeke